agenda agende, agende. Enough is enough, enough is enough. Eh, shimala, shimala.
Eh, shimala, shimala.
Ah, 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 pa, 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 pa. Boka nongyagala kabaka imba ke gwanga. Kubanka imbira gwanga. Yagala utambuze n'enjiri gyentumye.
Eh, shimala, shimala.
Mwabanga wali akaseera kolinze. Ako kwenunula mbusibe. N'okweta kuluza mbalabe. Woyita ko mugambe katuse saba bakyala n'abaami omukadde n'avubuse eddagala erikawala erisinga n'okuwonya olikukuluma olituusa ddi Katonda yamba yeyambye lubale mbeera obeera ku mbiro nnyingi yakana n'olemu okutereeza eggwanga
ekimala kimala
tukomye ebintu ebirabanga mu ngeri ennyimpi kufaanana abalalu bafuna kyala ne wameegalika ddala omulalu tumusinzaki tuyimbe 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 kagende tugambe nti enough is enough. Ebyomulamu byavunze n'ataalifudde n'ajjafwa omwavu n'abulwa omukisa mu nsi yenno
ekimala kimala
baana abasomedde mu buvubi obungi ne bajja babulwa emirimu gy'okukola ne basangwa ku nguudo abeetunda no
ekimala kimala
be wasanga bayonka n'obalaba enziba meze za bwavu balikululira kaliba ky'ogamba
ekimala kimala
tegerera bataata baffe n'ozimula naffe abaana baabwe n'olumba kati n'abazzukulu obakonko n'obafuge ekiwamba abantu n'okubattira mu makubo basuubuza okubaavuwaliza mu magezi babireeta n'ebibalemerero bijja nakawa ebyetaaga ebijega otufuukira olusozi leero omulugube otunula n'osoberwa omuntu omu n'asula mu ssente z'abangi woowe tuyimbe 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 kagende tugambe nti enough is enough. Obeera gwe nange n'atulaba ne twatula nti twakooye obuteekyusa busanyalaza n'onafuwa o kyalisanyi ne tukyusaamu abava sayidi emu okuddukanya eggwanga tulayibalizimu n'esukka okwegirisa ng'ekigota n'obutula enguzi omulimi okukulukusa amaziga yali kungula okubulwa ng'akatale kyokka byagula biri kawereege no
ekimala kimala
bantu obattanga emisana n'ettumbi kyokka ab'omugaso mu ggwanga akutanda oveeyo nti ovuganya omukulu kibuuzo ekyo kuwemagere singa tussa kimu kyensudde ono kisoboka n'agenda mu mawanga amalala kyasobose ono atuubirwa butiitizi obwannakyemalira n'omululu ebitongole obuteetaaya byonna birinda ntuliza mukulu yeekubiremu maze n'asamira abeekyengera walukagga ku bwa mmeeya segona busiro east ebeeya tabu busubugapo busiro north kyagulanyi ku bwa pulezidenti wangala magulu nyondo tuyimbe tuyimbe
ekimala kimala
tuyimbe kagende
ekimala kimala
tugambe nti enough is enough
ekimala kimala
tuyimbe tuyimbe
ekimala kimala
tuyimbe kagende
ekimala kimala.